This is an album book classic with my son Wolfley. To love never die. What a grandma me and fit the fool. Baby go tell me like a tifu. Evo evo na marefu ya kun me kupenda ye. Kauti kumie kuni. Kuni penji langu na we woni. Umefungwa machoni. Nikiwa na we na isi peponi. Sasa mbona na isi kuni. Wangu tu wande, wande. Vile moyo wangu unasisi. Kukukosa wele jisisisi. Wele naisi malu welu wembezi. I get fucking crazy. Moyo mehomo na kupenda tu. Tulila, tulila, tulisa. Today, tomorrow na kupenda tu. Moyo mehomo na kupenda tu. Me loving you, me loving you, Susie.
Baby, moyo umegoma kwako mama mia tasisemi tapo kweka profile nitumie caption. Majibu na maswali yapo juu kwenye blame. Tapo ndoka kwenda mbali lazima ni complain. Wajuze ndugu zako mindo yako top 10. Kwenye lunch, kwenye dinner, weni kama champagne. Mijonu weni jen, wetom ni wejeli. Mbali na majina minanga yako we captain.
What's up one night love? Kama nimiri imetia nanga my love. Ndoka sitaweza my love. Oh my love.
Ipite siku sija kuona mihoma ya cocaine. Iwe sembe iwe dono na uchuna ni more pain. Nikichelewa kurudu sijipe ma question. Na kwa yobu na kwa rodi sometimes ma fallen.
Mina miss love utapondoka kwenda shopping.
Na hofu takukovu taponi ya jaloni. That's off mwili mzima. Taulizo kame pima. Ntajikuta na pungua vibaya. Mwisho mtafini vibaya.
Mwisho mtafini. Mwisho mtafini. Mwisho mtafini. Mwisho mtafini. Mwisho mtafini.